Tito nwoma, timiye nu.
Na wudie, kansemu e fatan chechire pano. Nkwa kure ni sun na ho. Weni mwenye dru. Wajuni monte, wangunya wanden. Jidie, odo ni buwasi tofem. Mire wansu mu wambra asedi e fatan ipa kronkron. Woni sekru. Wanye asadwiam. Wanchechire nsempa. Na wadi ati ma ba adwini mu ama wa do won kununum ni won ma na wa adwini adwen pa ahwe won ho so aye wa fiefin yie aye adefo abrɛ won ho ase ama wa won kununum na wa anka nyankopan sɛm no ho asɛmɔne mrantie nso saa na tu wonfo na won nwini adwen pa na biribia mu no yi ho adi sɛ nwuma pa hwɛ so nkyerɛkyerɛ mu yipɛ ye Enim duro asempa ya wonya ho asem bi nkan di na de oni ye nya no afere ebiso ni ye ho boni bia ka nkwanso womre won ho asem ma won wura no won so wani ade nyinaa mu won tuetua nsem ano won nwem nioma amom wonyi no krepa nyinaa nkyre na wode ahyehyen age nkwa nyankopon kyerekyere ade nyinaa mu Na nyankopon adomo e din kwagye ba mani panyina no ayi ne ho yen yen se ya pamusu boni wiase akono a yen fa adwene mu tie ne trene ni onyame sompa ntena wiase brei mu ntwe onyankopon kaseye ni agye nkwa Kristo Yesu ahoto ani daso ni nani mu nyama ho yie ono na odi ne ho maaye maaye na wagye e firi mrato nyina mu na wadwira oman bi ho aye ono ani de a wo bo nwuma pa ho moden yenum naka na tu ho fo na yi ho aten na wo de ahye won yie mo bi mu akuma